Uganda mwezi mchemba mwuzani mchano Nama nyafiti wa sopare rani ya fule kifungo Karasi daraku imba miachira rukwa vieta nilaze nganyi Okwe sumbura kwa nema Jagara tunyumye vulike marango kwata Echo chisinga kwa kuzina nenja ura toru uzi kango huza Misajia ingeji hativyo kambiteka waline chandese chanduluse Banaka wachora na wani kuhitu vienda vienze tide Stanya tukutute mitima na jiwarula ngatwara Akole sasa mitagejobu kaba na tigomezo mwabawira Chemfu denga yoku mahonye chibamu Mbalenga ze kuchemuta naraba Weka ngomu na kuwa mutima nga chibara zeme niyo Chewezi utumaze mwakaraba Somuli endi konde kakasa Chikati uwezi tungu tuwaranga Shintwe chomu endo kamara Watama mfumbo na taina Fenda tukano damaso Songa atamu mirembe jeda Chari chaka chwano chikora Ngaromu wala tageke Nwaka buzeri oya bamu sinye mwasa Karengane mfumbo jageza Bamu kamusa jatiwa Eka tinteke sene chiraba murabanga kaya tumira Mberero msangawa Bawara barero tuwasama lenge vlenge Gomusote makago na kumanga yale kasepari wawe Nabasa jana munda vye banja mewarulira mwitete Gama zimane wabano mukaze kate chimuga na kukwana Ejo chachisinzo kukumule kwanga notu zimba kene nduwadi Pero kufale ntakendesha bani na bachara ndabula Chobwezi suvibu ya kazo njini mocho kabuli muna kabasa Chendaraba wikinyuni ya konjulira Musajja semaka Nisinge mwanumura Urebe ya rabaka singaweza mukaga posi Ngabuli omuya musamunju ya tenga ne wabwiru wakwana Orabanga ne wabamukoza mwebembe kako mchiyungu Berabo kuluda rabaka singa ya bama nyiro kamara Nadoza bachara nasusa ngawozare mwanga pura Tengono kurachi Mwesi vye mibugu wa itarumu waleta Natama nyanji maoba futiza muliva mulege nyindo Sikulize lali wa sande mchara mugoleru ya chaza Mbanda wena muganga Jalimuru njinyonge chimuja muje miaka Ngayabaza kabina baba temwana muwaranga digida Echa magoro kuchaza mundewe chankubira kote ya sima Nisongo chichukira Gamba nyiti baka muraba konga kwana Chavaso kukumuke mama tire na kuzaro ozo muraba Nori ya muda mche ngeri jendu denja kumara ene wiki Mugore na ungira o Wabura ya kumate ya muraga antianize Na yoro afuruma weru na laira antono yona sani mutaisa Oro alero no kamo kwa na kutu mitima jabakazi jiba migumu wanyika ono wamara okuwera nanganda yadduka zambwanga abuuza watekita omukugu ennyo yamusanga atudde alimbaladde bawagumula nayanjula ekimuleese samunju ne jjajja ntudde ku magweye wange omusajja nsuseeko ayina abakazi mu nsibe siteba muwendo n'abagenyi asingiramu kyemanyi noono ogwenkyaziza bwensirika bakunjogera ddala kati nsabayirize nenkwatirako ku muyigo kuvumula okwendekuza olwasaawa ekigali n'agimukwasa ng'akuula yobayo bwatuuse waka yasanga n'omwami yeekomeddewo dda atudde kyava mugamba nti no munnanga oyo omukyala wo takutiisa yeba bannamuganga bulijjo gwegamba nti yafumbirwa eyo ekyaggwe tekagira okutendera amakubo neereetera eno ku mazzi yonasaani yabuuga n'abanga gwe bamutumye nti mukwane ebigambo banyumya bibiri ekyaddirirawo ng'atedeza namuganga naye yali lumami olwamugambako teyagaana wabula ng'atiitiira n'omwami kyeyava mugumya nti tebikutiisa mukwano z'amagezi ninantoko jakkaera mutuma atwalira emuzeeyo omunnyo mpozi n'omugole yali amanyi bbaawe gye yali alaga teyagenda kale ebyo baabiteesanga sitamye wabweru awulira olwakomawo n'akiina bbaawe ntewamu kisimbye ne kiroka oye oko omwana wa kitaawe asanyusa obudde bw'ekiro buzimba n'obutamwa ng'olina pulaani gyagala era nasaani yatuma munneewe ginakulaze matulutulu n'omukozi okufuluma ennyumba ngalekayiriza agiteze ku sooda ng'amanyi nti keba n'epanka ne bamugombako ng'enyweza ono munno olw'amaddu amangi olwamuleko yayita munneewe ye n'anona n'akacupa ka sooda bakebulizeemu bombiriri amangu ago yaleeta n'obuseke kakamu n'akakwanga munne ne batandika okuwondera sooda engeri y'amalwamu mukwano ebyembi sooda abaserengeta olubuto ne bawulira ng'omuntu abayita yonasaani kye yava ayagala asooka amuleke yekkanye mpozi maama olumbe lwayirizi nga bakiraako abatonyeza eggaamu ng'omu bw'ayagala asituke n'eccupa yaako ng'esituka nimwane gibalebera nga capati omugole yadda ne banneebe mukaaga ne bajja baabalala be yali alimbye nti bayonasaani mulwadde n'abakajanja bagira maziga mubamanya nti bamaama era tebeekunya okuyingira nnyumba bamweroleereko ng'akyasa njagala osaasire namugamba obulumi ne musajja wono mutayisa anti ekyali wali nga kikuuno buli omwe yakubanga yaati eriiso nga yayita alage munne ntirabe eno munnaffe gwe batenze nti mulwadde kuuno ne mulamu we bwe yakyaza omwezi wa kabasa iyo omugole mukoonya ekibabu yabatendeke n'ajuliza namugamba mbakazi baganza muliva mulega ennyindo kaakatiraba gwe yeereezeeko yafumbirwa eyo ekyaggwe kyemmanya amalogo ga bbaawe tegamuganya bamukwane ono yalinga amazima bawunisa empaawo yaddamu nti apaana era nyoleko abagenda wa musawo ne neddirayo nga mpotose kati muyize eki basajja bannange embuuza abatakowa bakyala n'abakyala ate kamba bubuzeemu ŋŋamba abatakowa basajja mubaddeyo okufiira ku sooda ng'ono yonasaani mutayisa zenga zina wako kwa tali andesele kambatire munga kakasa Chioba izisumi mwayakasa njini mocho kabuli munga kakasa Minasani esali jivaka tenda, yonye nyangiri